I don't need a device in Shamuan. I think it's something nice, who could you want? Kufanya mtoto wa mtu wa kupindi, au ni thamani yako ni kazi. Tajituma hadi uone digi digi, badu yeye atakuona kiazo. Nao nao najipa shavu mimi, sina pango nao, stresi za nini. Nikitaka rara, nalipa tuna enjoy na sepa. Sitaki kara, Uganda na
Wenda. 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 Wenda.
Mambo ya kuchoresha na adoa. Kusuga tunapenda na kumbewa. Kelele za mama mku
nakata.
Masnichi mashime
nakata.
Nimemua divi kwebe kwebe. Urani baki vege vege. Nisijie uwa toto la mtu. Mana wanake upon film tourist to life. Umeki pepa. Nikitaka rara, nalipa tuna enjoy na sepa. Sitaki kara. Uganda na
Wenda. Wenda.
Saivi ni magambe kukesha. Na wana kutesa. Saivi kusmoku kukesha. Libiti no. Saivi ni magambe kukesha. Na wana kutesa. Saivi kusmoku kukesha. Libiti no.
Saivi ni magambe kukesha.